Yeah. KV, baby. I told you. It's country boy, baby. I got stamina. Yes, sir.
Yes, sir.
Yes. Uh-huh. I think the right time.
Yes, sir. It's the right time.
For the hood, baby.
We're doing.
Uh-huh.
Let me go. What up? We just do it for everybody.
Mic check, 1, 2, let me flow, see, you know I always keep it true, sick with 4C. Pen your fighter bills, this sound a low C. Big steps on the street, straight in back a cover, don't see. They shoot and I made you look. Unataka to shindane, get your rhyme book. Why you wanna battle with me when your flow is whacking? I ain't scared at your walkie tag, I'm a baggy game. Mime master kama J, see you rider. Beating zitos in your jazzo, kama tongue when as a murder. Kuskopi kazi ngum, kama chupi kwa masai. Madogo wana vuta nduma, dema na juza bila ni shy. Macho yangu kwenye venoti, service hands kama 50. Fagnika shachimbia kaburi, ready kwa mazishi. Nah, I see myself tired nipo kwenye map. Head it all, love it, I do it for hip hop. Nah, ukini this, nani discuss. Nonyesha lab, na kumix, fanya miti cast. Maisha yangu Kiswahili, mulize tamani zoro. Mloso wa mara mbili, moko zari we kiporo. Nah, we msani yuno kwenye na iti, auna ata show. I'm doing for funny man, oh kumbe webby show. Sinaga utani kwenye swala zima kama do. My mama told me I can do it and yes, see I go. We do it now, hey, we do it now. Stamina na country boy, we do it now. Hey, we do it now. Hey, we do it now. Stamina na country boy, we do it now. Hey, we do it now. Hey, we do it now. Stamina na country boy, we do it now. Hey, we do it now. Hey, we do it now. Stamina na country boy, we do it now.
Wanapata homa za usiku wanapoziota panchi zangu. Na nyonga bila sniff wanapopita mbele yangu. Orienta na maplada lispecta na madam fada. Yeah, play so maplada till they say. Naishangaza mishangao paka wanashindwa kuliza. Hizi swaga zinangao tukigongana na uomiza. Waujui umtandao na waonyeshea miugiza. Nagandisha chuki zao bila kutumia freezer. Truck imevaka nga moja na tega nyoka kibisa. Stana country kwa pamoja eti wajinga wanadisa. Vinyago walivo vichonga vina watisha wanakimbia. Mbele wanashindwa kusonga huku nyuma wameshika mkia. Speedo kiisha uyoni mpaka ianze kugoma. Mangwa wapigi honi mistarisha wapakoma. Ndo kwanza nanza safari misha rudi zaidi ya mbili. Kabla ujauliza swali na wapa jibu kamili. Ah, sindile inanoga chini ya miri mauluguru. Mlenda na mnavundo mboga mchaga usintishie kiburu. Hipa ipo kila same so lazima kaskazina. Tamolo tunaijua game ndo mana wakatuma mimi.
We do it now, hey we do it now. Stamina na country boy, we do it now. Hey, we do it now. Hey, we do it now. Stamina na country boy, we do it now. Hey, we do it now. Hey, we do it now. Stamina na country boy, we do it now. Hey, we do it now. Hey, we do it now. Stamina na country boy, we do it now.
We're the best, you know. Country boy, the swag master. Stamina the punch boy. We do it for the hood, you know. This is Nguvu Kazi mixtape. You know I can't be. This shit. This shit. Ah, you're